mikro ni Thomas Kamirindi mugira icyumweru gihire murakarama
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mbonereho nakanya ko gusuhuza abadukurikiye kuri radio ijwi rya Amerika ikiganiro cyacu kiribanda ku ngaruka zikomoka ku biza byibasiye akarere k'ibiyaga bigari birimo n'u Rwanda mu minsi mike yashize ijwi rya Amerika yarebye uko byifashe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hamwe muhibasiwe n'ibiza ku rwego rukomeye aha niho hashyizwe inkambi zigera muri eshatu zo gutuzama abasenyewe n'ibiza muri ibi bihe tubagezaho ikiganiro hari abahawe amafaranga yo gukodesha bakava mu nkambi abakiyirimo n'abadafite aho berekeza aba bose turabumva muri dusangira ijambo ubutegetsi bufite gahunda ko ahantu hose bigaragara ko abaturage bashobora kwisirwa n'ibiza umunota ku wundi bakimuga ariko se abo bagenerwa bikorwa bo barabibona bati ni kuki batsimbarara badashaka kwimuka kandi barabonye bagenzi babo bahasiga ubuzima ibyo nibindi biragusaba kuguma kunyakira amajwi yawe muri iki kiganiro murumva abagenerwa bikorwa abahanga mu micungire y'ibiza abahanga mu by'imyitwarire y'amazi ndetse n'ubutegetsi nyirizina bwite bwa leta ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yagerageje kwinjira ahacumbikiwe abavanywe mu byabo n'ibiza ariko ubutegetsi ntibwadukundira bwahisemo gufata itsinda ry'abanyamakuru biganjemo abakorera i Kigali buya kwabwira ibyo bwakoze n'ibyo buteganya gukora kugeza ubu Rubavu itangaza ko abakabakaba 600 bamaze gufashwa naho abasaga 100 nabo babonye amafaranga y'ubukode ni mu gihe abandi bagera muri 370 bakiri mu nkambi ibi biza byagize ingaruka ku miryango isaga 5000 mu gihugu hose ijwi rya Amerika ryahisemo kudaterera agati mu ryinyo twageze aho byabereye twirinda kugera aho ubutegetsi bwadukomye twageze hanze y'inkambi tuganira n'abacumbikiwe n'abandi bagisembereye uyu mubyeyi twahuriye mu muhanda atwerekeza ku bucumbi rye mu murenge wa Rugerero
none abana banje ngiye kugira ngo mbwe mu kigo bari bararwaye bararwaye inzoka yo kunya ku buryo umwana ari kugera kamaraso avuga ati rero kambe ngiye ubwo ni ubwo naje njya gukoropa yanzuyeho n'abagamo bamunavuga ati ntabwo najya gushaka inzu natari nabona amafaranga ndayikoropa nkajya nza gushaka nimba ari utuboga nimba ari uduki nkadushaka namara kudushaka nkajya kuduteka nkagaburira wa mwana kugira ngo yere gukomeza kujya kujya hariya bitafite ubuziranenge ubwo nibwo rero twasubiye cyagiye bari gutanga amafaranga aratubwira ngo nimugende nta mafaranga turabaho ariko turavuga se turagenda gute kandi ari we wakoresheje inama ukatubwira uzaduha amafaranga yo kujya gukodesha dusubire mu buzima ko ukwezi ko kwari kugiye gushakirwa twicaye hano kandi abantu kaburi kuyaba watireka
mwabwiraga nde
twabwiraga meya meya rero akavuga ati ngo hoya ngo ntawe abasohoye kandi ari we waduhaye iryo tegeko ryo kugira ngo umuntu ajye arebe uko yigenza ajye no mu muryango we mu gihe ubuzima butari bwamera neza ubwo rero uwo mukobwa bimbaje no kudufungira hariya muri wasake bakajya bavuga ngo nabafungira muno ngo ntihagire umuntu usohoka ariko icyo shimira Imana ndashimira uriya munyamakuru waje akatuvuganira ku wa munsi yaje baturaje mu bihodi turara mu byatsi abana tukajya turabaryamisha hasi mu byatsi ariko yaratubwiye
kubera iki babaryamishaga gutyo
impamvu baturyamishije mu byatsi twari bari kuvuga ngo twebwe ngo turingane ngo twatutse meya kandi se ntabwo twari turi kumubwira ukuri ntakumvira ahubwo akumva yuko twebwe turingane kandi ibyo twamubwiraga byari bihuje n'akababaro kacu ko twari dufite baravuga ngo tugiye kubashyira mu gihano ngo urazamura umutwe ngo turawumena igihe twarayemo abana bari gutitira bwakiyemo amagara uwo mukobwa ndamubwira ate se ko twababwiye ikibazo cyacu none ubundi tukaba noneho tugiye no kurwaza imisonga none turarigenza ute nu ubwo ngubwo noneho nibwo yatuvuganye byamaze kabiri nibwo batubwiye ngo tujye kuzana tumatera baduhaye tujyamisha habana uwo munsi kwazizanyeho kwaziraye ho rimwe mu gitondo muca baduhereza ibyo kurya tubona kuvayo gutyo ariko ndashimira uwo munyamakuru ninza namubona mana nzajya no kumusura pe ni yatanaza nta n'ikintu bari kuduha kuko bari batwirukanye iwo munyamakuru imana yamuzanye imana yamuzanyira gahoraho pe nawe imana izamuhe kubyara heke kuko yakizize aba mama benshi twatugiye turenga 200 na abahadukuye hanze saa sita z'ijoro uwo munsi babuze uko batugeze ku buryo banazanye n'imodoka ya polisi ngo igiye kudupakira baravuga ngo ngo mugiye kubajyana ngo kanzenze gabane tujya kubacumbikira noneho abafite ubwoba bavamo baragenda bagira ubwoba turavuga ati nta cyaha twakoze na perezida niyo yaza yasanga nta cyaha dufite ibyo tuvuga ari ukuri turavuga ati ese perezida ko yatubwiye ngo muzadufasha ngo dusubire mu buzima busanzwe none kuki mutari kudufasha nyine dukomeza dusubire muri bwa buzima busanzwe kandi perezida waje kudusura akabitwibwirira twavuga gutyo ngo turi ingare
mwaracumbikishirijwe nta kibazo
ubu nta kibazo mana gusa aho nararuhutse pe twararuhutse twaratuye ariko uzi ko ufata abana ngaho nawe reba amazu uri kugenda uri kureba ukuntu byabaye ino none ngo bakakubwira ngo ngaho noneho umaze n'ukwezi udakora noneho utajya no gupagasa
ese uwo munyamakuru wabashije kumenya ikinyamakuru akorera
ntabwo nabashije kumenya ikinyamakuru akorera bitewe n'akababaro umuntu yari afite ntabwo nitaye kumubaza ati mbese ukorera ikihe kinyamakuru
mbese byagenze bite hagati ye na meya uwo ngo
meya nyine yamwatse mikoro niho ikintu byashwaniye cyane ngo yere gufata amajwi amwatse mikoro twebwe turavuga bati niyo wayimwaka turamukurikira
mwaje kumenya uko byarangiye hagati ye na meya
uko byarangiye nyine twaramukurikiye kuko bamujyanye muri WhatsApp tumaze kumukurikira uyo mikoro ye bayifite banze kuyimuha meya yanze kuyitanga turavuga ati natwe nubatamuhereza iyo mikoro turajyana nawe harajya hose tugendane nawe ubwo tugezeyo batwicaza mu rucaca ngibintu mwakoze ngo ntago ari ibyo turaguma aho ngaho twasohotse muri icyo kigo ariko mikoro ye bayimuhaye
ntabwo mwari mufite ubwoba se
bwiki se ubundi ugira ubwoba ari icyaha kigushinja none se hari icyaha twari dufite kuki se atakwemera ukuri
uzamumbwirire ngo yamfashije Clarisse yaravuze ngo imana izaguha umugisha uzabyara uheke ahungu na kobwa kabisa pe yatuvuganiye ni ukuri tubasha kubaho tubasha kubona ubuzima butunga abana bacu biciye muri we
uwo munsi ndi kukubwira ngo twiriwaho turaraho turavuga ati rero aba bana nibaramuka bapfiriye hano murongera mubazwe ibindi nubwo bavuga ngo hano muhuze ngo tujye kubereka igihodi mujyamamo icyo gihe twajyamye mu gihodi twaraye twicaye icyo gihe dukatemye
tugiye kugerayo cyangwa turanahageze
twahageze ubwo rero bigenda gutyo ariko uriya munyamakuru imana izamufashe dore ni hano
ni hano aba bana ni abawe abana bite amakuru bite wowe witwa nde
Kwizera
Bright hanyuma wowe witwa nde
Ituze Ariyera
tuganirire mu nzu
nta kibazo
turahageze rero
karibu
urakoze cyane hanyuma aba bana bose mbonye n'abawe
abana bamwe nabo baturanye nyine baza gusigana abandi babiri umwe niwe uri kumwe na papa we Ikayove uwundi ari kwa murumuna wanjye wo mbana nawe n'uyu na murumuna wanjye wundi wagiye mu mugi ufite wundi murumuna wanjye
mubana hano
nyine turabana yaje ngo tubane hano mu mugi kuko umugabo akimara kuna abonye afite abana b'indahekana aza kubufasha nyine nka gutya
ndabona ibintu byinshi bivangavanze
nyine nyine hari abaje kubitsa ibintu muno nyine
aibo nyina abata nkaho inzu zagiye zirimbuka hasi cyane nyine zikagwa buri hano kwiye huziyemo amazi gusa hano urabona ko ibintu byasenyutse hano ibipangu nkagutse ngiye naraje ndakoropa maze gukoropa batura nyine bakavuga ati wewe kuba ufite aho gihenge ku musatsi ubikire bino bintu bimwe
harimo ababase amajerekani ubanze ariya ni amakara
iyano na makara
n'ibishyimbo bibisi byo kurya matera
mbese nyine bikubona nyine nagiye nanjye sayidira nkabafasha nkabwira ati muzana ibyo bintu mbe mbibabikiye nyine urabona si ibintu byose nabigira yego mana nabafite amafaranga ngarikiye kugura ibi bikoresho byose reka reka
uratangira utwibwira
nitwa yamfashije Clarisse nkabanuye mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Kabirizi umudugudu wa Nyamwiri.
Tugeze hano rero nawe uri mu bagizweho n'ingaruka z'ibiza.
Z'ibiza bya Sebeya.
Iyi nzu urayikodesha? Uyikodesha amafaranga angahe ku kwezi?
Iyo nzu niyikodesha amafaranga 12,000.
Ubutegetsi bwaguhaye amafaranga angahe?
Bampaye 105,000. Bayamaye kuri telefone nyine bagiye batanga kuri telefone bama nibyo kurya.
Iyi nzu yibwire abatari kuyireba.
Iyi nzu nyine ni icyumba n'agasaro gatoya tubamo turumana w'umuryango abantu batandatu. Ni njyewe mukuru abandi ni abana banjye na murumuna wanjye. Nta mugabo ngira. Abatari kuyibona ni akazu gatoya ariko gaciyemo akumba nyine. Nuko tubayeho.
Murara muta abantu batandatu ahantu hangana gutya.
Bamwe barara muri mu gasaro abandi tukarara hano mu cyumba.
Ayo mafaranga babahaye 105,000. Bababwiraga ko muzayakodesha mu gihe kingana iki?
Batubwiye ko tuzayakodesha amezi atatu. Nyuma y'amezi atatu kazishakira ukubaho. Ahubwo nkavuga ati nimba hari n'ikindi wenda kizagaruka bazajye bakomeza batwiteho. Kuko nkanjye urabona turi abantu b'abantu batandatu kubishoboza uri umuntu umwe ntahapfa na ruguru ufite ntakarimubwira ari ugukodesha abari ibibazo. Gusa ariko nshimira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame watwongeye kudutekereza twari twateshejwe agaciro akaba yaramenye yuko natwe dushobaho aduha ibyo kurya akadugendera n'icyo gutekeramo n'ayo mafaranga yo gukodesha amezi atatu kuko twari twihebye pe. Buriya bakimara kuvuga ngo nta kintu tuzabona twumvisha ari nk'aho batwishe birangiye. Ariko ndashimira Perezida wongeye kudutekerezaho n'uriya munyamakuru waje kutuvuganira. Imana izamuhe umugisha pe.
None mu 105,000 ko bakugeneye ko uzayakodesha mu mezi atatu ndibaza ni nayo uryamo. Ubu usigaranye ngahe bizagenda bite?
Nasigaranye 50,000. 50,000 rero ngiye gukuraho aya mituweli nishyure kugira ngo ejo abana batazongera kugwara ngaburi cyo mbavuzamo. Ayandi gazasigara nzayafatamo igishoro njye kurangura wenda nk'ivoka cyangwa imineke njye gucuruza nzunguze nyine nk'abandi ndebe ko ubuzima bwakomeza kuko nta kundi kuntu nabaho. Urabona nta murima w'imboga ngira hano. Nguramo n'utuboga ko gutekera abantu bana ngo batarwara bwaki. Ngaguramo n'ifu y'igikoma nuko nguko rero amafaranga nayapangiye.
Tumaze kumva abacumbikishirijwe na leta kubera ibiza twanageze kubagisembereye. Uyu mubyeyi wari kumwe na mugenzi we batuye mu murenge wa Rugerero ariko twahuriye ku Nyundo.
Amaze kimara gusenyuka noneho abafatanywa baza kudufata baravuga ati none muze tubacumbikire. Ubwo nyuma yaho tuza kumva yuko abandi bari mu ngambi kuko twageze mu ngambi baravuga ngo abaje mbere barabakiye ngo butwe dusa n'abari gutirisha bisaba ngombwa yuko umudugudu wacu turangara agenda avugana nabo atanga n'amazina y'abasenyewe n'umubare wabo nuko baravuga ngo hakibazo noneho ngo ugiye nikigira ngo maze gufasha abo mu ngambi natwe bazaturebaho ariko ntaburi n'ubu nariko bimeze nta kintu bari badufashe.
Umuraho gutyo abavandimwe mu banyemutesa
banye gutyo gusa ni ukuvuga ngo baduhaye icyumba urimo n'umuryango wawe wagire twubona ukarya cyangwa ugucumbikiye yagira nabo yaba yatetse akaba yakugaburira niko kitubayeho.
Ntabona ufite agafuka ugiye guhaha se ugiye mu bavandimwe ku funguza bimeze bite?
Nuri wamfunguriye buri handa mutinde kano gafuka.
ubuse mwavuganye umuntu ugiye kureba
ya ntabwo twavuganye iteko na telefone afite nazondere kangende kubara kandiye nawe yaragakeneye amusubize
birumvikana n'ese hari kintu mujya musaba abategetsi banyu mu bufasha
n'ese bari baduhamagaje ubundi ngo kumurenge nituze ngo bagire icyo badufasha ngo twe tutagiye mu ngambi tugezeyo twirigwayo ari ku cyumweru twandika n'urutonde turangije tukora bigeze mu masaha 9 baratubwira ngo wagomba kuza kuduhereza imfashanyo ntabwo hari ngo dufate nimero za telefone tuzatubahamagara ariko nanubu turahamagara bakavuga ngo ndi byari byagerayo bakavuga ngo kubitanga ndi baraza ngo bazatubwira nuko turategereje
mufite icyizere ko muzafashwa bimeze gute uyu
none si icyizere twakigira ngo turi kureba dore ibihe bigeze ubuyobozi butari bwadutekerezaho uko nabari mu ngambi barabafashije n'abapangayi barabasezereye babana amafaranga gukodesha ndakutureba byo kuvuga ati wenda niwagize umuvandimwe akamugira neza akamucumbikira none none reka tumurebeho n'umuvandimwe yakugobotse aba yanafashije leta burya ubwo none rero aho kuvuga ngo leta idutekerezaho niba hari ikizadutekereza kuvuga ati hari icyo namwe tugiye kubahereza cyangwa ko mwana abonye abacumbikira ntacyo tuzabamarira ntabwo tubizi
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu Rwanda kuri mikoro muracyumva ekabagira ubusa ubutegetsi buteganya ko abaturage baturiye imigezi bafata nka nyirabayaza nawe kubashyira mu kaga bazimuka urugero ni nk'abaturiye Sebeya mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bibasiwe n'imvura ubutegetsi buvuga ko yari imaze imyaka isaga 70 itagwa kuri bwana Hussein Bizimana umushakashatsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi Rwanda Water Board asanga ari ihame ko abaturiye habashyira mu kaga bagomba kwimuka
ahubwo turavuga ngo hariya iruhande rw'umugezi turahashyira bafa ko kuyimika izagabanya y'amazi azanye imbaraga noneho amazi namara kwinjira akubitane n'ubwo buhinzi tukangurira abaturage ko bakoresha icyo twita nka agroforestry cyangwa se kuvanga imyaka n'ibiti azagire veriya ibiti byabasha kurwana na za mvura z'amazi ariko abo ntiyabe harimo abaturage ikaba ari buffer n'ubundi yo guhangana n'aya amazi yavuye mu mugezi aha ngaha turapropoza metero 5 igihe kuri Sebeya dupropoza metero 100 uko ho ari mu mugi tukavuga ngo abaturage bagire hirya hano uko ari mu gishanga tuvuga ngo muri metero 50 habe hari yo buffer y'imigano urutoki nda ruvanze n'ibiti noneho tubone gushyaho retaining wall ari rwo rwarukuta rwafata amazi yashobora gusimbuka akagira n'aharu ibyo twabiproposa nko hano hepfo ku bitaro byashyira urabona ko nabyo biri inyuma ese tukabiproposa kuri ya midugudu ya Kazirankara nayo kubyi protectinga kugira ntigerweho n'amazi n'ubwo buryo ndetse naha hose mu byo nakomeje kubasobanurira kare turi kugenda iyo turi kuri risk tureba icyo twita mu cyongereza proximity na vulnerability so kuba umuturage ari ruhande rw'aho ikibazo kiri kuva ubwo ni proximity ndetse no kuba ari vulnerable niba bubakishije rukarakara n'urugero amazi arayicaho ayimusenyere hejuru ariko nanone niba yubakishije inzu zikomeye araramo kuko murabona biriya bintu byabaye nijoro iyo biza kuba ku manywa twari kuba turi kuganira andi makuru ariko byabaye nijoro byaratunguranye so bivuga ngo umuntu ufite inzu nk'iyi murabona nk'aha duhagaze amazi yaciyemo ariko iracyahagaze ariko icyari kuba kirimo cyari kuba cyangiritse cyane ari nk'umuntu uryamyemo n'urugero so bivuga ngo iriya nzu nubwo ikomeye iri muri ya risk nayo nubwo itazasenyuka ariko abantu barimo ntabwo babasha kuba amazi abateye akuzura muri iyo nzu bivuga ngo maybe hashobora kuba ikintu kidashobora kuba kirimo abantu iyo of course ni muri programme ya leta yo kureba ikindi cyakorerwaho ariko atari imiturire niyo mpamvu no muri UPI twabahaye ni household ni UPIs with buildings cyangwa se zirimo amazu either atuwemo cyangwa akorerwamo ubucuruzi uko mu bucuruzi nabwo umuntu ashobora kuraramo nk'umuzamu ashobora kurazamo ibintu by'acuruza umwuzure waza ukabitwara ariko ibaye nda ari ikindi kintu kitarimo ibindi bintu maybe government yareka bavuga ngo bano bantu ntibare nk'uko tuvuga umuhanda nta muntu uraramo ariko urakomeza gukoreshwa n'ubwo ruguru yaho umuntu twashyize kugukuraho amazu ku muhanda amazi naza ntuzaburi gukoreshwa ibya leta biri aho hantu nabyo bizavaho
hari abaturage twabonye bagitsimbaraye kukubimura aha bateje ibiza twaganiriye n'abaturiye umugezi wa Sebeya
ngewe numvuga ngiye ahandi by'ababingiriza bya kabiri ariko noneho ndahandu aho navukiye byamfasha ariko mumfashije ngahubaka ngahasazira nawe mbamfasha bakanjyana ahandi mbese byambera bibi byangora impamvu nizeye ko nasazira nuko ndamundu wanyirukanye ari biza nibiza ndamundu wanyirukanye abwo aho handi byo biza nibyo bya mbere byahaba mvita imyaka 63 hafi irenga ndabwo byigeze bihaba ubwo bihabaye muri aya matariki niyo mbamvu rero nifuza ko ahandi mvukiye ko bitigeze biza ubu nkuvuga ko bizongera kugaruka ahubwo icyo twasaba leta yacu nkuvuga ko yarwanya sebeya yira sebeya aho yaturutse bakarwanya leta nkuko nyakubahwa yabivuze bakarwanya noneho twewe tukakomeza tukaba aho twari turi ariko nkuvuga ngo wimutse ukajya handi banyakubahwa mwatuvugira perezida katufasha
kubera ko hano twebwe niho dufite imigabane imiryango yacu yagiduha ababyeyi bacu niho bavuka natwe niho twavukiye ibidufasha rero kubaho duhere kuri fondasiyo y'ababyeyi biracyaraha niba wenda ufite nk'umubyeyi akaguha karima karaha kandi niba kwimura ntabwo bazakwimura ngo bakuguranire baguhe ingurane yaho utuye baguhe na ka karima wahingaga tukabona rero dufite umuryango mfite umuryango w'abantu barindwi nabona gupfa kwimuka ngo ugiye ahantu utazi ukuntu ubuzima bwawe buzabaho byababikoranye ahantu ntuye ndi kukubwira ko ariho kuri gakondo mfite umurima nshobora guhingiramo abana ibishyimbo cyangwa si wenda nkahaca igitoki nkasoroma utuboga aho hantu barakujyana ngo ni mu cyitegererezo bakagukubita ako kazu gusa ufite abana barindwi mu nzu y'ibyumba bibiri ubwo wazayibamo
ku butegetsi bwite bwa leta abaturage bakwiye kubufasha Bwana Samuel Dusenge yumva no munyabanga uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu
nyuma ya biri yabiza byabaye ubu nuko tugomba gukomeza gushishoza kugira ngo ibindi byubakwa nabyo twirinde ko byakuba kwanga duhere no kumazu y'abaturage byagaragaye tugomba kubyakira tukafata ingamba nk'uyu murenge tukavanaho hanyuma n'ibindi bigomba kubakwa nyuma tugashaka uburyo twirinda dukoresha amakuru tuvanye mu bushakashatsi akatugaragariza ibyo dukwiye kwirinda icyo ni kimwe cya kabiri ni ukugira ngo dukomeze gushyira imbaraga mu kwangura abaturage akaba ari no mpamvu wenda twumva mwadufasha nk'itangazamakuru kuko nk'uko mwabivuze amazi ajya mu migezi afite ahantu aturuka ntabwo umugezi waduka ngo uzamuke ibyo byose rero tugomba gufatanya kugira ngo ayo mazi abashe gucungwa ariko noneho nahagaragaye ko hashyira ubuzima bw'abantu mu kaga tuhirinde buri munsi abaturage baraganirizwaga abenshi banaje bahasanga abandi baturage bahageze mbere banagaragaza ko badakwiye gusubira aho hantu bavuga bati mudufashe tubone amacumbi ariko ntidukwiye gusubira hari hantu kandi rero ubukangurambaga burya ni uguhozaho biragoye kwakira ko icumbi ryawe warivamo ariko buryo ubuyobozi bureba igikwiye kandi kigashyira mu bikorwa icyo twasezeranye abaturage ni uko tuzafatanya kugira ngo hatagira umuturage ubura icumbi nk'uko dusanzwe tubikora kugira ngo abaturage babone ahantu ho gutura heza icya mbere ni uko twumvikanye n'abaturage ko nta muturage ukwiye gusubira muri izi nzu icyo bwiye icyo nicyo niyo mpamvu twavuze ngo abari bari kuri site twabashakiye uburyo bwo kubaho ufite inzu ahandi tukamufasha uburyo kugira ngo avane mu mukode we abashe kwinjiramo utayifite tukamushakira uburyo bwo gukodesha ibyo nibyo twumvikanye nabo ku buryo rero buriya iyo ugiye kwimura umuntu ni process ariko ikihutirwa ni ukugira ngo tukomeze tubiganire tukaba twizeye ko namwe mudufasha kubaganiriza mukurikije ibyo mwabonye n'ibyo mwiboneye kuri iyi migezi n'ibibazo yagiye iteza ku buryo abaturage barushaho gukomeza kwirinda gutura ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga
mu kwerekeza ikiganiro cyacu ku musozo dusabye bwana Jean Pierre Buwagurijoro kudusobanurira ibijyanye n'imyitwarire y'amazi ni ukubera iki ibi biza bidasanzwe turi ku mugezi wa Sebeya
nta n'uhakana ko ashobora kuzaza ibiti ibingibi iyo batse ahantu ugasakara inzu twatwa amazi y'imvura agumye kujya muri budufunyanye burundu warangiza none ukanapava mu mbuga icyo gihe amazi yose muri parisele uyohereje muri Sebeya kandi Sebeya kugira ngo ibeho uyu munsi ntabwo ikeneye imvura ngo uyu munsi Sebeya kugira ngo ibeho uyu munsi nuko hari imvura yaguye mbere yarigise ikagiramo inape priatique yabamo inape ikarimanta Sebeya kimwe nuko imvura yaguye ubushize itarajya muri inape tuyitegereje mu gihe cy'izuba runaka ari nayo mpamvu ubona umugezi ubaho n'iyo izuba ryaba riri kuva ayo mazi aba ari mu nzira mu rugendo rujyamo inape ya priatique nibwo rutuma n'umugezi ubaho na mbere y'uko imvura igwa si Sebeya gusa ni ikibazo kiriho mbona atunze kuba ko kiri mu gihugu cyose imigezi myinshi kubera amazi twoherezamo adakenewe uko imvura iguye hahandi twafunze ubutaka hahandi twubatse imana n'amarigore yose twohereza mu migezi iyi migezi niyo mutwaro ifite ntabwo ari Sebeya gusa n'ahandi hose imvura izwi iteza imyuzure ni imwe ni imvura bita cribritan cyangwa se crecre mu gifaransa ni imvura irangwa n'ibintu bine igwa igihe gitoya imvura yaguye ikaba ifite ubukana buruta ubushobozi bw'ubutaka bwo gutambutsa imvura mu kurigita bw'aho imvura yaguye iyo ndi gisobanura cyo ku bushobozi bw'ubutaka gutambutsa amazi njyewe urugero rworoshye cyane uyu munsi hagwa imvura ya milimetero 40 ariko mara amasaha abiri
yego
ejo cyangwa se kindi gihe hakagwa indi ya milimetero 40 ikamara amasaha 5 nuko ubwo ya mbere yari ifite ubukana bwa milimetero 20 ku isaha ya kabiri yari ifite ubumara bwa milimetero 8 ku isaha kandi zose zose ni milimetero 40
iyo zagira ingaruka cyane ni iyihe
ya indi ya mbere ifite ubukana gusumbya ya kabiri
yego
nayo ntago yagira ubukana ufata ubutaka bufite bw'ahantu bufite ubukana bw'ubutambutse milimetero 80 par exemple izo mvura zombi nakubwiye nta tuzatwara hahandi ikibazo cyavuka rya hashobora kuza imvura ya milimetero nk'ijana na 50 ku isaha kuri bwa butaka bufite milimetero 80 gutambutse milimetero 80 ku isaha icyo gihe niho haba ikibazo za milimetero 80 ziramanuka ya difference 70 igatemba nubwo hari ubutaka bufunguye iyo niyo mvura izwi ishobora guteza ibibazo kuri ya mvura isanzwe none hari nibwo n'imvura imara igihe kirekire amasaha 10-15 niyo ashobora gutera ikibazo
none umugezi nk'uyu wa Sebeya kuko abantu baturanye nawo imyaka n'imyaka kuki wavuga ngo ubu ngubu byarinze kugera kuri uru rwego gutya nk'umuntu usobanukiwe iby'imyitwarire y'amazi wavuga ko ikidasanzwe ari iki
nta kidasanzwe kuko nabivuze kuri atugera twe dufunga ubutaka twatwoba amazi nyamara igihe ni impact ikomeye cyane noneho na hano hari icyo bita rimine ntihari umugezi usanzwe unyura hakabona rimajeri ni hahandi cyangwa se zone inondable cyangwa se ibyo bita manegeka ni ukuvuga hano hari uko kuntu bagiye bafunga amazi ruguru ntari gite bakayohereza muri Sebeya ntiyashoboye kuyagira ntiyashoboye kuyakira none ni ukuntu imirimo ikorwa kuri Sebeya nk'iyo kubaka ibiraro niyo Sebeya ifite metero 6 niyo ifite metero 8 ikiraro kakigira metero enye uba ugabanyije umurongo wayo icyo gihe iyo igeze ahandi wagabanyije imera nk'izamuka mu kuzamuka rigire ikora debordement byaba byiza nk'ibiraro byubatswe kuri Sebeya niba Sebeya ifite ubugari bwa metero 6 bwa metero 10 kuri ikiraro gifite metero 10 nk'aho ntacyabaye icyo gihe nabwo uzaba ugabanyije ingaruka zatera ikibazo ko nk'urugero rworoshye cyane hano ku Nyundo hari imyuzure n'ibyo ariko za sepitise mineza imaze imyaka 50 ahangaha none sipera ntiyagwaga Sebeya ntabwo yari hari ahubwo icyo kibazo ni uko izo nyenyera zigenda ziza ziyongera muri zo zitera ikibazo n'iyo mirimo ikorerwa kuri Sebeya nabwo yagumye kuri sipirita iyo rimineri ya Sebeya niba ifite 6 gira 6 niba ifite 8 gira 8 kuko nk'iki kiraro kigiye kuri diyoseze ntabwo ushobora kuvuga ngo nta ngaruka cyateje umugezi hari ukuntu ubaho tuma kugurikiza uko umeze tukajyana nawo none n'ikindi nshaka kuvuga kindi twerekure ibingibi gusa twe turavuga tuti umutungo w'amazi ni menasi kandi si mu Rwanda gusa ni hose uku nguku amazi adeboruda yagombye kuba yarigise akarimanta manape piratike izo nape piratike nizo duha imigezi
nape piratike urashaka kuvuga iki
nape ni ya sitoke y'amazi hari ikintu kimeze nk'ikiba kimeze nk'ikigega mu butaka ayo mazi agenda nimwe aruhukira bwa nyuma none n'amasoko nimwe akura amazi tukagombye gukora ku buryo amazi yirigitira imbaraga zayo akimanura nta kintu kintu gikozwe none n'inyubako zose zikozwe zigakora ku buryo utekereza uti amazi ko nubatse inzu nkasakara amazi kari gitiragahanga ndabigenza gute mu ipariseri yawe ukamenaza uco bita zone tampo mu gifaransa ku buryo amazi y'imvura ari gitira aho ngaho ntarenge aho ngaho imihanda ari two bita nu ni mu gifaransa nta kantu kameze nka demisari kaba kari ku ruhande rw'umuhanda amazi avuye mu muhanda yaba kaburimbo yaba ibitaka akagenda akaryitiramo hari ikindi dukora cyo gukora amasuku ugasanga urugo ahantu hari ibyatsi tugasanga turi kwiharura byitwa ko turi gukora isuku ariko ahantu kapasite ya infiltration tuba tuyigabanije kubera ko iyo uharuye bya byatsi ibitonyanga by'imvura ubihaye umurindi ku buryo amazi aratemba n'ubutaka igitonyanga cyashishuye kikagenda ariko dukoze ku buryo aho kugira ngo tujye duharura buri munsi tukatera ibyatsi mu mbuga icyo gihe amazi atemba yagabanuka kandi tukabana nayo
by'umwihariko abaturage baturiye uyu mugezi na cyane ko barawubona hamwe nk'ikibazo kuri bo ariko kandi wagombye kuba ari igisubizo kuri bo wababwira iki
nicyo kibazo ahubwo gituma umwe n'ahantu henshi ku buryo umuturage asigaye abona imvura iguye umutima ukamurya azi ko imyuzure iramutera sinzi niba warabonye ko hari n'ahantu hari imyuzure hatari n'imigezi ntabwo wangwa ni ku manegeka ni kwa kundi kurekura amazi akagenda na mbere hano hari igihe Sebeya yanukaga ukamenya ko Sebeya yashobora kudutera ibibazo ahubwo imyubakire yo muri ya zone inondabure cyangwa se ya manegeka bagombye kubaka bakurikije iyo myuzure bakaba bati igihe Sebeya yuzuye twabigenza gute ku muntu ubibonye ubwa mbere akaba ari ukuntu babwira abandi baturage bakitegura ko Sebeya yuzuye icyo gihe nta dega zaba nyinshi cyane cyane ku bantu
inshuti bakunzi badusangira ijambo nk'uko mu biganiro byabanje twakomeje kubibizeza ko tuzabikurikirana ntituzabatenguha ngaho rero nimunyemerere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugihinira aha tubizeza ko tuzakomeza ubutaha mwakoze mwe mwakigizemo uruhare mwakoze namwe mudahwema kugikurikira kuri mikoro mwumvaga ehabugira ubusa naho ubutaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose